tēnā koutou katoa e mātakitaki mai nei, kei konei mātou te whānau ki roto o te kāreti o tamatea, kei tōku taha ko ngā kaihaka, ngā kaitātaki o te rōpū, kapahaka, o te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Haramai te tahi āhua. Tell us, who are you, where are you from?
My name's Jason and I'm from Kaikohe.
Ko Brusilia tōku ingoa no Kaikohe ahau.
Pēhia tō koutou tui, kia o koutou whakaaro.
Tino pai, tino pai.
Ka nui te ora.
Ka pai, i haruru pai te whenua, ko koutou tētahi o ngā kura kaupapa Māori kaharawa i roto i te tai tokerau, ka mutu ko koutou tērā i whakakanohi te tai tokerau i roto i ngā manu kōrero, ēnei āhuatanga katoa, nā reira ka ora pai te wairua Māori i roto o Kaikohe. Hoino, ko tētahi o ngā pātai matua, kua pātai tia ngā kapa katoa. Hoino, ko tēnei pātai. What are your tutors like? Are they strict or are they those nice miri-miri ones?
They're a mix of both.
Like, you got the one fire that's nice and the matua that's a bit hoo, like that, or?
When we need discipline, they will step in and discipline us, but other than that, training, yeah, just focus on training.
Ka pai. So, next question. Which taha are the ones with no ears? Is it the taha tāne or the taha wahine?
Oh, definitely the taha tāne.
Hei, taha tāne. Oh, taringa kohatū whānau ngā tāne. Hoino, do you have a shout out to any of our whānau out there from Kaikohe?
Rehia.
Rehia.
To our kuia from Kura, Whaipoli. Yeah, and my whānau. Hi.
Okay, hoino. Hoino e te whānau, i te whakaoti atu i tēnei wāhanga, he tuku mihi atu ki ngā kaitautoko o tēnei kapa, te ropu kapahako, te kura kaupapa Māori o Kaikohe, he tuku mihi atu ki a koutou katoa, shoot that 1, 2, 3, pukana. Tahi, rua, tōru, whā, pukana! Māori ora ki a koutou katoa.